kulan waxaan wanaagsanaad dalkiin bariiskeel gobol wada dad kala socotaan subax wanaagsan kusoo dhawaada xubinta dalaynta wargeysada taarikh waxa ku beegantahay 28 bisha 9 bisha 7 sanadka 2021 wargeyska Daily Nation Standard ee miiska noo saar warbixinada goobina qoriyana neegayna wargeyska Daily Nation Dion Koor mar dhigaysiyad xubinta dalaynta wargeysada aniga Maxamed Cali Madow idinla socodsiinayay Daily Nation bogga kooda warbixinada ku qoray waxa ka mid ah arrimaha waxa uu kaga hadlay isjiidka siyaasadeed ee isbaheysiga NASA sanadkii 2017 xubnaha mucaaradka ay u adeegsadeen inay ka hor tagaan xisbiga talada ee Jubilee iyo halkii uu ku dambeeyay wargeyska halkan waxa uu kaga hadlay uu leeyahay kala taga NASA iyo qodobada shanta ee Raila hor yaalay uu leeyahay sawirkiisa ayuu soo qaatay xabaasina waxa ka mid ah wargeyska halkan uu ku qoray inuu aqbalo in uu la dhameeyo waqtiga madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta si ay isbaheysi u sameystaan sidoo kale inuu dib u soo nooleeyo isbaheysiga NASA iyadoo waliba xubno cusub uu raasado saaxiibo cusub oo kala qaybgala doorashada ama si guudba istaraatiijiyada siyaasadda 2022 waxaana uu taasi wargeyska halkan ku qoray ay tahay inuu mid kaga faa'iideysanayo waxyaabaha saameynta ka soo gaartay isbaheysiga OKA ee ay asaaseen hoggaamiyaha xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ee DGC ANC Musalia Mudavadi sidoo kale Ford Kenya Moses Wetangula iyo gudoomiyaha xisbiga KANU Gideon Moi wargeyska halkan waxa kaga hadlay sidoo kale waxa uu leeyahay waxa kamid qodobadiisa inuu ka faa'iideysto kala taga ama burburka isbaheysiga NASA ku yimid isla markaana uu ku biiro isbaheysiga OKA si uu halkaasi uga soo saaro musharax xilka madaxtinimada ka qayb gala oo aad iyo aad u adag waxaana uu leeyahay sidoo kale waxa kamid inuu heshiis la galo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ama oo gabi ahaanba siyaasadda ka fariisto buga waxa ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhameystiran kaga hadlay arrimahan iyo afraad ee ku saabsan qodobada kala duwan ee hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga hor yaala iyada weliba marxaladba maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda siyaasadeed ee dalka ACC bedelaysa iyada weliba 13 bilood ka yar ay doorashada dalka ka harsan tahay ee sanadka 2022 wargeyska Standard Daily Nation wargaxinadu ku qoray buga waxa ka mid ah warbixin waxa uu kaga hadlay halkan hanti dhowraha guud ee waxa uu shaca ka qaaday lacag 4 bilyan oo shilinka dalka oo lagu lunsaday deeqda Weza wargeyska bog sagaalada ay ku qoray uu leeyahay halkan arrimahan kaga hadlaya bishii March sanadkii aanu kusoo gudbinay 16-keedii deeqda Weza ayaa waxay bixisay 1 milyan oo shilin oo inay ay ku soo iibsato acta baabuurta waxaana wargeyska halkan uu leeyahay inay soo iibsadeen noocyo kala duwan ee kala ah R17 R18 R16 oo ay ku yibiyeen lacag 47,200,280,500 oo shilinka dalka warbixinadan ayuu wargeyska halkan ka hadlayaa oo anrada inta dhowraha uu sheegayo ay sheegayso Nancy Gathungu in su'aalo la iska weydiinayo isla markaana waxyaabo ay qaldanayeen wargeyska bogga sagaalada ay ku qoray wargeyska warbixinta sida dhammaystiran kaga hadlay arrimaha kala duwan ee ku saabsan hantidaasi la lunsaday wargeyska waxa uu leeyahay sidoo kale boggan uu ku qoray bogga wada arrimaha ku saabsan dhimashada Caroline Kigagu oo ahayd sarkaalad booliisa oo nin sarkaal booliisa dishay iyo sidoo kale nin kaloosana shacaba wargeyska waxa uu leeyahay ilaa iyo haatan dhimashadeeda ayaan wax cad laga hayn oo rasmi ah waxaanu ku qoray wargeyska warbixinta sida dhammaystiran Daily Nation bogga sideedaad ay ku qoraya Daily Nation hadii aan soo gudubno warbixinada kala duwan oo ku qoraya wargeyska waxa ay ka mid ah warbixin waxa halkan ka hadlay ku saabsan arrimo waxa kaga hadlay ku saabsan hagaag waxa kaga hadlay ku saabsan hagaag warbixinta bogga labaad hadii aan saddexdan iyo aan rarta hadii aan kasoo gudubno bogga saddexaad arrimo waxa uu kaga hadlayaa ku saabsan wargeyska Daily Nation arrimaha dhanka siyaasadda ayuu kaga hadlayaa wargeyska halkan waxa uu leeyahay muwaxad dib u soo laabtay uu leeyahay Pentagon waa xubnihii sanadkii 2007 doorashada ka qaybgaleen hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga iyo xubno kale uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka William Ruto ay qayb ka ahaayeen waxaan halkan uu leeyahay wargeyska uu kaga hadlaya hoggaamiyaha ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Raila Odinga ayaa waxa suuragal ah in uu la shaqeeyo senatorka Soomaalka Baringo Gideon Moi gudoomiyaha kala Alfred Mutua Charity Nguli iyo sidoo kale Wycliffe Oparanya oo kala ah ismaamulada Machakos Kitui iyo Kakamega wargeyska halkan waxa uu leeyahay Raila iyo Moi inay gacanta isqabsadaan waa wax soo ragal ah oo miiska saaran ayuu leeyahay oo ka mid tahay waa qodobada uu miisaamayo hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga sanadka 2022 isagoo wali si rasmi ah shaaca uga qaadin dhanka iyo qorshihiisa iyo waxyaabaha uu doonayo oo wargeyska halkan uu ku qoriyo qodobada kala duwan ee horyaalo hartan arrimahaas ayuu kaga hadlayaa waxaan uu leeyahay kadib markii xubnaha Wiper ANC sidoo kale Ford Kenya ay isaga baxeen isbaysigii NASA sanadkii 2017 ay u adeegsadeen ayaa waxa uu leeyahay hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga in qodobo kooban ay u soo areen ee ku aadan waxyaabaha uu sameyn lahaa iyo istaraatiijiyadiisa sanadka 2022. Wargeyska halkan waxa uu kaga hadlayaa suuragal ah in Mr. Odinga uu heshiis la galo madaxweyne isbaheysi la sameeyo oo heshiis isbaheysi ah madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo xisbigiisa talada haya Jubilee inkastoo xubnaha kala duwan ee xisbiga talada haya Jubilee oo qaarkood aan taageero u hayo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto ay u muuqdaan in ay daacadnimadooda u muujinayaan xisbiga UDA oo madaxweyne ku-xigeenka la xiriirinayo hadda korna uu ka dhawaajiyey inay suuragal tahay xisbigaasi inuu xilka madaxtinimada ugu loolamo haddii xisbiga Jubilee isjijiidkiisa uu dhammaan waayo sidoo kale hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga waxa uu banaan in uu la hadlo oo wada hadal la galo xisbiga KANU oo nirade ugu horeen heshiis kula jiro xisbiga talada ee Jubilee sidii sanadkii 2017 ahayd oo xisbiga KANU ay taageereen dib u soo doorashada madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto xisbiga Jubilee. Wargeyska halkan waxa uu kaga hadlayaa Mr. Odinga ayaa waxa fursad u siin kartaa isbaheysiyadaasi haddii uu sameysto uu leeyahay wargeyska halkan in uu saaxiibo miiska soo saaro cusub uu kusoo kordhiyo jadwalkiisii sidoo kale istaraatiijiyadiisa siyaasadeed sida inay doogamisay xisbiga NAK Charity Ngilu oo sidoo kalena gudoomiye ismaamulka Kitui sidoo kale Alfred Mutua oo asna hogaamiya xisbiga Maendeleo Chapchap oo sidoo kale gudoomiye ismaamulka Machakos oo ayaguna uu ka faa'iideysanayo islamarkaana ay suuragal tahay in ay wada shaqeeyaan. Mr. Mutua ayuu leeyahay wargeyska ayaa waxa uu la socday uu ku helinay safarkii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Raila Odinga uu ku tagay dhanka iyo Murang'a Shirai warbixinaas ay wargeyska halkan ku qorayaa iyo sidoo kale arrimaha kala duwan iyo qodobada siyaasiyiinta iyo xisbiyada siyaasadeed ay eegayaan ka hor intaysan isbaheysi siyaasadeed iyo waxyaabaha siyaasadeed sameynin. Bogga afraad ee Daily Nation ayaa ugu tagaysa warbixintaas iyo dhammaystiran dhegeystay. Bogga shanaad Daily Nation waxa uu kaga hadlayaa warbixinada ku saabsan xubnaha kala duwan ee iska soo horjeeda dhinacyada kala duwan u baxay iyo wargeyska halkan kaga hadlayaa ku saabsan dhanka iyo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta booqashadiisa ku aadan gobolka bartamaha gobolka galbeedka iyo wargeyska halkan kaga hadlayaa sawirada waxa uu soo qaatay qaar ka mid ah wasiirada aanirada wasiirka macdanta iyo shidaalka Jan Muñez ayuu sawirkiisa soo qaatay wargeyska halkan isagoo dhanka iyo Mungoma tagayo ka tirsan ismaamulka Viga iyo waliba deegaanadaasi madaxweynaha uu safar ku tegi doono laga bilaabo August labadeeda oo galbeedka ku tegi doono. Waxaana uu leeyahay dhinacyada kala duwan ayaa isjiidanaya. Waxaana uu leeyahay dhanka iyo xaaladda siyaasadeed ayaa mid kacsan. Maalinta Axad ayuu madaxweynaha safarkiisa bilaabaya gobolkaasi ayaa waxaa taageero ballaaran ku haysta hogaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi iyo hoggaamiyaha xisbiga waa Ford Kenya Moses Wetangula, balse hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga ayaadna asna halkaasi taageero ballaaran ku haysta ee dhankaas iyo siyaasadda. Markii la dhaho xubno ka tirsan ANC sidoo kale Ford Kenya xildhibaanada ayaa waxay ku hanjabeen inaysan ka qaybgelaynin ama aysan madaxweynaha ku weelin doonin kulamadiisa kala duwan iyo booqashada gobolada gobolkaasi uu ku tagayo. Waxaana ay sheegayaan xubnaha kala duwan ee hormuudka ka ee gacanta ku haya howshan isku dubaridaya sida gudoomiyaha ismaamulka Kakamega Wikile Fopanya oo ah nin aad iyo aad ugu dhow hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga sidoo kalena ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga hoggaamiye ku-xigeenka nirada xisbiga ODM. Waxaana uu ka mid yahay labada hoggaamiye ku-xigeen ee xisbiga ODM ay leeyihiin. Wargeyska halkan waxa uu kaga hadlayaa sidoo kale inay jirto cabsi ku aadan in hogaamiye ku-xigeenka xisbiga ODM Mr. Oparanya inuu qaar ka mid ah siyaasiyiinta ama xulufada isbaheysiga One Kenya Alliance ee OKA inuu meesha ka saaro ama uusan fursad siinin haddii ay noqoto in ay meelahaasi ka hadlaan. Waxyaabaha ka mid ah cabashadooda ay muujinayaan ama ay ku andacoonayaan ay sheegayaan inaysan ay kasoo qayb galaynin waxna ka tirsan siyaasiyiinta ka tirsan isbaysiga xisbiga ANC ee Ford Kenya wargeyska waxa uu leeyahay halkan madaxweynaha dalka ayaa la filayaa inuu isha Soomaaliya mashaariic kala duwan ee deegaanada Kakamega ismaamulada Kakamega Busia Bungoma Vihiga Trans Nzoia oo isha Soomaaliya todobaadkan ku soo gudbinay maalintii Khamiista gudoomiyaha ismo gobolkaasi ka soo jeeda ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Kuur Kenyatta aqalka madaxtooyada magaalada Mombasa ay kula kulmeen halkaasii oo ay ka wada hadleen qorshooyinka kala duwan sidoo kale mashaariicda iyo barnaamijyada ku aadan dhaqaalaha ay doonayaan in diirada la saaro ama mudnaanta koowaad la siiyo wasiirka dowladda wadajinta Eugene Wamalwa ayaa ergadaasi hoggaaminayay oo uu ka mid yahay Wilba Otichilo sida oo ka tirsan Vihiga Sospita Jamong Busia Patrick Khaemba Trans Nzoia Wycliffe Wangamati Bungoma iyo Mr. Pranya Mr. Mudavadi Wetangula ayaa iyaguna kulankaasi ka maqnaa xildhibaanka deegaanka Kiminini Chris Omalwa Titus Khamala Lurambi Enoch Kibungochi Luganyi Ligunyani anirade iyo Ayub Savula ee dhankaasi Lugari ayaa ku eedeeyay hoggaamiyaha gudoomiyaha ismaamulkaasi Kakamega Mr. Wycliffe Oparanya in uu siyaasiyiinta kala duwan uu ka saarayo kulankaasi si aysan uga faa'iideysan faafimaadka gobolka qoyo barad naga la socotaan barnaamijka waxaan ku gudajirnaa wargeysada wargeyska standard bogis ka darbixnaa ku qoray arimo waxa ka hadlay ku saabsan dhigisteel hanaanka spacegana saay u qaybsanayaan lacagta maaliyada xisbiyada siyaasadda ee wargeyska halkan kaga hadlaya wargeyska soo qaatay waxana uu warbixinadaasi ku qoray wargeyska boga farad ishanaad waxana uu leeyahay casha laga qaado xubnaha nasa sida ay lacagtu qaybsan lahayn sawirada waxa uu soo qaatay halkan hoggaamiyaha xisbiga Odinga Raila Odinga oo goob ku sugan wargeyska halkan ka qaatay oo ay oo uu marti geliyay kulankaasi gudoomiyaha isma shirkadda saxafada Royal Media loo yaqaan wargeyska halkan soo qaatay Shalay Muranga ay ku sugnayeen waxana wargeyska halkan ka hadlay uu leeyahay in xubnaan ODM lacagta ay 155 ku soo hagaagaysay taasi oo dhiganta 187 milyan oo shilinka dalka xisbiga Wiper 120.6 waxaana helayaan 70 milyan oo shilinka dalka xisbiga ANC 12.9 milyan oo shilinka dalka ayaguna waxay helayaan 40 iyo hagaag raaleeda waa 212.9% waana 43 milyan oo shilinka dalka xisbiga Ford Kenya 110.5 waana 36 milyan oo shilinka dalka waxaana qaybta ugu dambeysa oo gaarsay xisbiga CM 99.3 milyan shilinka dalka wargeyska warbixinada si boga shanad iyo farad ay ku qoriya oo kaga hadlaya arimaasi sidoo kale wargeyska wuxuu ku qoray boga warbixinada ku saabsan arimaha waxbarashada uu leeyahay hanaanka cusub ee ardayda hore ee CBC loo yaqaano competency based curriculum ayaa waqtiga ka dhamaanaya uu leeyahay xilli dugsiyadana la doonayo in dib loo fariisto markaana dhamaan loo hoggaansamo boga tobanad ayuu ku qoray wargeyska warbixintaasi oo dhameystiran kaga hadlayo arrimahaasi boga farad shanaad wargeyska warbixintaasi xubnaha NASA iyo hanaanka ee lacagaha u qaybsan lahayd wargeyska kan ka hadlayo oo ka mid ah xubnaha goobeen xubnahan isku hayeen oo ay doonayeen in xal laga gaaro maadaama ay ku eedeenayeen ODM in hantida inta u badneyd ayagu iska maamulanayaan isla markaana xisbiyada siyaasadeed intii ay lahan lahayn aysan siinin halkaasi indhiga si lagu soo feeray xubintada leentii wargeysada dhigo maxamed cali madow idan socodsiinay goor warkii u diir garowayo fadumo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كلانتو عانو ونكسن دمانتين قوبل باجوكتان يوسول بوعتك جيدين سوغاريو هلكن وستايف معتك قوبل كوغوية بريوحانو كسولواتان برامجك هوغان كستا غارهان أريمها دلكا و أنوغا هذلنو إن مالين والبا أما أسواح والبا أو أربعة كون سورة دقيستيال برامجكينا هوغان كستا أريمها دلكا ومانتا مركاسي أوغا هذي دونو arimaha qosaya doorashooyinka iyo liba dib u dhigida doorashada guud ee sanada 2022ka degistial wa 4 taariikhna ku beegantahay 28ka bisha 7aad ee July sanada 2022ka anagu am sab ismaaciil ayaa idin soo jeedin doona barnaamijka intuu hawada ku jira haddii ay raahdo barnaamijka arimaha dalka oo guud ahaan maanta aan ku faaqido doono wararka sheegaya ama wararka ama qeyladaanta isdaba joogta ee soo baxaysa ku aadan in doorashada guud ee sanada 2022ka dib loo dhigo iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay taageereen halka kuwa kalena ay markaasi ka soo horjeesteen guud ahaan arimaasi ayaan oga hadli doonaa barnaamijkeena saaka ee arimaha dalka waxaana dhigisan doontaan codad kala duwan oo kamid ah siyaasiyiinta dalka qaar iyagu taageeraya iyo sidoo kale qaar ka soo horjeestay oo markaasi ku doodaya intaas ay suurtagal ahayn adiguna dhageysta fursad aan ku siin doonaa barnaamijka si aad qayb laga soo noqoto oo aan ugu soo gudbiso fikirkaaga ku aadan qodobka maanta barnaamijka uga hadleyno oo ah in doorashada guud ee dalka ka dhici doonta sanadka soo socda ee 2022ka dib loo dhigo adiga sida wad aragta arimahaasi ma ku raacsan tahay mise waad ka soo horjeeda in doorashada dib loo dhigo maadaama aad tahay cod bixiye ama sidoo kale taageere aad tahay dhageystayaal fursad aan siin doonaa barnaamijka qodobka dooda ee maanta arintan aan markaasi barnaamijka uga hadleyno ayaa markaasi laba qayb aan u dhigi doonaa qayb ah in hadii geedi socodka BBI uu meel mari waayo in dib loo dhigo doorashada guud ee soo socota iyo sidoo kale in maxkamadda sare ee Afrika ee waliba u dooda xuquuqda aadanaha fadhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ee dhawaan soo saartay ama ku talisay in madaxweynayaasha Afrika ama dalalka doonayba in doorasho ay galaan sanadka xiga dib loo dhigi karo hadii lagu heshiiyo sabab la xiriira xanuunka COVID-19 arrimahaasi oo dhan ayaa barnaamijku ka hadli doonaa dhamaantiin subax wanaagsan. Tarigistiyal subax wanaagsan dhamaantiin gobolba joogtaan iyo sulbuudkii gidin soo gaaray Staff Maxa gobolka Qooyi Bari aan la socotaan barnaamijka hoganka staa arimaha dalka in si toos ah u gudagelina oo maanta aan uga hadleyno arimaha qoseya doorashada guud ee dalka sanadka xiga kaas oo warar ku sheegayaan ama warbixino soo baxayaan oo hoos sheegayaan in laga yaabo in dib loo dhigo kuwaas oo marka siyaasiyiin qaar ay ka soo horjeesteen halka kuwa kalena ay markaasi taageeriyaan sidoo kale waxaan eegi doonaa warbixinta ka soo baxday dhankaasi iyo maxkamadda sare ee Afrika ee arimaha xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania taasoo ku talisay in doorashada guud ee ka dhici doonaan guud ahaan Afrika dib loo dhigi karo haddii lagu heshiiyo ay yiraahdeen soo bal xiriiro xanuunka COVID-19 sidoo kale sharciga dalka muxuu ka qabaa in doorashada dib loo dhigo doorashada guud ee soo socota waxaanu ku bilaabaynaa marka hore markaasi siyaasiyiinta ama mas-uuliyiinta taageersan in doorashada guud dib loo dhigo sidoo kale waxaan eegi doonaa siyaasiyiinta ama madaxda iyagu ka soo horjeeda in doorashada guud dib loo dhigo oo ay horka ayaan madaxweyne ku xigeenka dalka iyo xulafadiisa kuwaasi ugu badan siyaasiyiinta ka soo horjeeda in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo waxaan ku bilaabaynaa madaxa shaqaalaha ee dalka ee Kotu Francis Atwoli kaas oo dhawaanahan ba sheegay in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo kara ama ay tahay in dib loo dhigaba hadii ayuu yiri geedi socodka BBI ay meel mar waso ku hor doorashada dhawaan ay had markii maxkamada ay geedi socodkaasi ku tilmaamtay wax kama jiraan ama ba meesha ka saartay balse la sugayo in mar kale maxkamada ay amar ka soo saarto geedi socodka BBI Francis Atwoli ayaa codkiisa dhageysiin doona oo ka hadlaya in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo sanadka 2022 isagoo u aaneynaya in inta ka hor hadii BBI la meel marin waayo dib loo cusboonaysiin doono geedi socodkaasi BBI oo waqti qaadan karto kadibna doorashadaasi dib loo dhigo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa arinta maxkamadda sare ee Afrika arrimaha xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Arusha dalkaasi Tanzania oo dhawaan ku talisay in doorashooyinka Afrika ee dhici doona sanadaha xiga dib loo dhigo sababta xiriirka COVID-19 ayaa sidoo kale eegi doona sharciga dalka muxuu ka qabaarintaasi sidoo kale waan eegi doona waxaan idin dhageysiin doona qaar ka mid ah codadka siyaasiyiinta dalka oo ka mid yahay hoggaamiyihii hore aqlabiyada baarlamaanka dalka sidoo kale xildhibaanka Garissa Township Aden Ducale oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeedo in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo codadkaasi oo dhan ayaan idin dhageysiin doonaa dhageystayaal sidoo kale faaqidaada idinkana fursada ayaan idin siin doonaa si fikirkiina aad uga soo dhiibataan in aad ku raacsantiin in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo sanadka xiga amaba in waqtigeeda lagu qabto waxay dhici doontaa doorashada 9-ka bisha 8-aad ee sanadka xiga hal sano oo keliya ayaa ka harsan haddii aan eegno waa maalinta laada ee markaasi doorashada dhici doonta oo aad u codayn doontiin siyaasiga ama madaxa markaasi aad doonaysaan laga bilaabo madaxweyne ilaa wakiilka deegaanka hoose ama MCA-ga oo markaasi la dooran doono waa kan codka Francis Atwoli oo isagoo ah madaxa fulinta ama madaxa shaqaalaha ee dalka ee Kotu loo yaqaano isaguna wax markaasi taageersan yahay in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo wuxuuna leeyahay waxaana lama ahan in doorashadaasi dib aan u dhigno anigaysano
Let me tell you, the Constitution is a guiding principle paper or document that guides Kenyans. But there are other things that can happen which are beyond this Constitution. So when I hear stupid politicians, and I can call them stupid, saying that elections can't be postponed, there are people who don't know what they are talking about. And some they think that when I say like that, maybe I'm afraid of Kenyan elections or a candidate that I'm favoring might not win. It is not like that. I'm just trying to explain to Kenyans that there are calamities, there are issues, there are things that are more important than the elections. Say, for example, if we went to the elections and people went fighting, what would have we gained as a nation? BBI was not for nothing. BBI meant to cement Kenyans' relationship after elections. It was meant to introduce peace after elections. It was not meant to benefit individuals. And some who are saying, I can tell you for sure, they can only be safe after if BBI goes through. Particularly in the region where I come from, in Western Kenya. Those honorable members of parliament and those who are vying for national leadership can only have access to leadership if BBI goes through. If BBI doesn't go through, then they have no position. I can tell you for sure, and for free. It will be a two-horse race.
Between who and who?
I don't know. Whoever will be strong, whoever will have a strong party, and the other one. And whoever will have resources to manage the elections. Some people are saying they don't have resources. Presidential election, to mount presidential election, is not to mount MCA's election.
But is there an indication that the BBI might not sail through?
No, there is nothing like that. BBI will have to go through. That is why I'm saying people should not peg and say, oh, we can have elections. Yes, we can have elections with or without BBI. But for those people who love this country, and for those people who want peace immediately after elections, and for those people who want to coexist harmoniously as Kenyans, BBI is the key.
Waatay xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dalka ay ku midoobeen ee Koto Francis Atwoli iyo codkaasi wuxuuna soo jeedinay in doorashada guud ee dalka sanadka 2022 ka dib loo dhigo wuxuuna leeyahay waa inuu u dhigeena dib hadii BBI ee meel mar waaso hagaag wuxuu ka mid yahay qaar ka mid ah madaxda markaas uu ololeynaya in doorashada dib loo dhigo marka aynu ka soo tagno maxkamadda sare ee Afrika arrimaha xuquuqda aadanaha fadhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania oo iyadu soo jeedisay in doorashada dib loo dhigo arrimahaasi oo dhan ayaa isku dhex jira waa arrinta BBI haddii ay meel mar waaso in doorashada dib loo dhigo iyo sidoo kale soo jeedinta maxkamaddaasi oo u aaneysay cudurka COVID-19 oo sheegtay in markaasi uu yahay mid aan u suurtagelin karin in wadamada Afrika ay ka dhacaan doorasho dhinaca kale waxaa jira siyaasiyiin iyagu ka soo horjeesaday in arrimahan ama doorashadaasi dib loo dhigo waxaa ka mid ah madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi waxaa sidoo kale ka mid ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo uu ku jiro xildhibaanka Garissa Township Aden Duale iyo qaar ka mid ah sanatarada iyo barasabyada dalka oo codkooda aan dhageysanayo sidoo kale waxaan eegi doonaa sharciga waxa uu ka qabo in arrimahani ay markaasi meel maraan waddanka intii maalin isku soo kocomala dhigi kara doorashada dib ayaa loo dhigayaa ma in markaasi dastuurka la raaca ma wax ayaa laga bedelayaa madaxweynaha miyaa markaasi soo jeedinayaa madaxweynaha muu awoodaa in uu isaga intuu maalin soo istaago uu dhaho doorashada dib ha loo dhigo doorashada guud ee dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ama qaar ka mid ah madaxda oo iyagu kasoo horjeeda in doorashada dib loo dhigo
Kenya cannot postpone an election because a court sitting in Arusha said it is okay to postpone an election. Kenya can only postpone an election under circumstances where it is demonstrable to the Kenyan public and advice from health professionals that we cannot sustain our war against COVID while going on with an election.
We have been given the election timelines by IEBC. It is no longer a hidden fact. The elections in 2022 will be on Tuesday, 9th of August, 2022.
Wale wamechaguliwa wangependa sana kuongezewa nafasi. Hata kama wananchi wamechoka. Hata mimi ningependa niongezewe nafasi. Lakini nataka niende kwa wananchi niombe fresh mandate. Niende niombe fresh mandate ya kuwa gavana wao, sio naibu wa gavana.
Na nataka nimuulize Rais Uhuru Kenyatta, usikubali hawa watu wa kuharibia legacy. Nimesikia kuna watu wanakudanganya hapo, kama watu ya mpango ya kando, sijui nani, wanakuambia ongeza muda. Sehemu ya katiba 102, article 102 of 2010. The parliament election lazima ifanyike tarehe 9, mwezi wa 8, 2022, kulingana constitution of Kenya.
Nimeona pia some people trying to argue at postpone elections because of an advisory given in Arusha. Now you're talking to a senior council, and maybe you Alwale, my friend, I'll send you. Make no mistake, because I've seen you in order trying to talk about it. It's a very clear matter, very clear. The next election will be on the 9th of August next year. Because even in terms of that advisory opinion, yenyewe inasema hiyo inasema that we in different African countries must apply their domestic law. Therefore it is not binding.
2022, kwa sababu katiba ya Kenya imetoa kinagaubaga, the constitution has spoken that the next general election will be on the 9th of August, 2022. So if you are not prepared, particularly to face the candidature of William Samoei Ruto, do not look for an excuse. Nobody can postpone the elections, including President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta after 9th of August 2022, 2 days later, he must hand over the instruments of power to the next president-elect, elected majority by the people of Kenya. So, musisikize upuzi ya kina Atwoli na wengine. Katiba ya Kenya inaongea. The Constitution, under Article 259 of the Constitution speaks to the people. So wale wanatuambia ati mtaongezewa, hata mkianzisha, the only option that the election can be postponed, that is in the Constitution, is in case this country goes to war with another country. And we are telling the heads of security in our country that even that option is not available. And we want to urge our president that you must leave a legacy, just the way President Moi handed over power to President Kibaki in 2002, just like the way Kibaki handed over that transition, President Uhuru Kenyatta will hand over power in accordance with the Constitution. Ya pili, sisi tuko katika chama cha UDA. Na tunajipanga kuchukua serikali inshallah 2022. And we don't want our, we are telling our competitors, do not use independent institutions created by the Constitution to intimidate, to cause fear, to arrest, to frame charges against individuals perceived to be leaders within the United Democratic Alliance. Let everybody, every party, every politician, let him be given his space, democratic space, regardless of your party, to sell your agenda and manifesto to the people of Kenya, and let the people be allowed to make their informed decision who will be the next leaders of our country.
Asante Mheshimiwa Nduati, mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, pamoja na familia yake.
Mimi na
the president who are talking about extension, we are also around him, and we are sure that there's no such intention. The election is in the next 380 days, 17 hours, August 9th. And that time cannot stop. It is counting. In an hour, it will be 380 days, 16 hours. So if you're not ready for it, you know, don't look for any excuse. No man at Kwapa.
As far as I know, as far as we are concerned, we are going in accordance with our constitution, and the election shall be held in accordance with our constitution, which is August next year, on the 9th. And already the IBC has released a timetable.
Sasa ukisikia tuko na njama, njama ni terminology mbaya sana. Scheme is a very bad thing. So kama kuna plan ya kutaka kusimamisha ama kusongesha election, isiitwe njama. So wenye wana plan tujue sababu ni gani. Na nafikiri ni wadi IBC ndio wanajua. Kwa hiyo kuna final say. Kwa hiyo mambo yote, so tusianze kuongea kwa niaba ya IBC, na tukisikia rumors na propaganda, hata kama itakuwa kweli, whatever they say, let it come. Ndiyo tusikue wa kwanza, kwenye wataspread hiyo mambo, na kumbe haitakuwa kweli, then we set our country on a terrible mode of politics. Nianza kuring, ningeomba, we reduce the temperatures ya hizo makelele ya siasa, ndio tuweze kusonga mbele. Otherwise hatutaweza jenga inji vile president anasema, ukiweza volume ya siasa. A lot of people are going to move from party to party sababu ya hii ndio season, hata sisi tutaweza kuhama, lakini not now. So just prepare yourself, but we continue working. When the season ikifika, ambayo IBC wanasema wakati imefika ya watu kusimama, that's the time we can come out and sing your songs, beat your drums. Lakini saa hii kwa heshima, tuheshimu vile president amesema, ili tuwe na inji moja na heshima idumishwe.
Kuna wale wanasema ati
execute a scheme that is aimed and or will inevitably culminate in grave threats to the safety and well-being of the citizens of Kenya and indeed to the security, peace and stability of the Republic of Kenya.
Wadhigistiyal codadkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah siyaasiyinta dalka oo iyagu markaasii fikradahoodu ka dhibanayay kana mid ah kuwa ka soo horjeeda in doorashada guud ee dalka sanadka 2022 dib loo dhigo. Siyaasiyintaasi waxaa ka mid ah madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka, hogamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi, sidoo kale waxaa ka mid ah xildhibaanka Garissa Township Aadan Barre Ducale iyo qaar kale oo markaasi ka mid ah madaxda dalka qaybahooda kala duwan. Dhegeystayaal, warkii subaxnimo ayaa fooda inagu soo haya, waa 9ka subaxnimada hal daqiiqo kadib ayaa dhegeysan doontaan, balse barnaamijkeena halkaasi ayaa inagu sii socon doonaa. Sidoo kale qaybteeni dooda ama qodobka dooda ee barnaamijka ayaa markaasi inoo soo bandhigi doonaa qaybta xigta ee soo socota, oo fursadna idiin siin doonaa barnaamijka si aad uga qayb qaadataan. Sidoo kale waxaan markaasi idin soo gudbin doonaa waxa uu dastuurka dalka ka qabo in doorashada guud dib loo dhigi karo, sidoo kale in madaxweynaha dalka uu dib u dhigi karo doorashada, iyo cidda markaasi ee ka guweysa taladaasi ayaan eegi doonaa. Adiguna in aad taageersan tahay in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo iyo in kale. Haska bedelin mawjada dhegeyste. Waxaa dhigisteyaal isku soo noqod wanaagsan mar kale. Waxaa soo dhigisteen warkii subaxnimo himikanaan dib ugu soo laabano barnaamijkeenii hoggaankasta arrimaha dalka, oo maanta aan uga hadlayno doorashada guud ee sanadka 2022 waa sanadka soo socda, iyo in dib loo dhigo. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta dalka ay dabada ka riixayaan in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo sanadka soo socda, sababo la xiriira kow, in haddii uu meelmar waayo geedi socodka BBI-da ay tahay in waqtiga lagu daro doorashada ama dib loo dhigo si BBI-da loo meelmariyo, sidoo kale labo, in ay maxkamadda sare ee Afrika arrimaha xuquuqda aadanaha ay dhawaan soo saartay in ama soo jeedisay in doorashada dib loo dhigo doorashooyinka qaaradda oo dhan sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed. Dhegeystayaal, waxaa sidoo kale ka soo horjeestay arrimahani siyaasiyiinta oo siiba kuwa xulafada la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. Sidoo kale madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka iyo hogaamiyaha ANC Musalia Mudavadi ayaa iyaguna labadooduba ku gacanseeray soo jeedintaasi ah in doorashada guud ee dalka dib loo dhigo. Walow siyaasiyiinta xulafada la ah madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo waliba hogaamiyaha ODM Raila Odinga aysan ka hadlin arrintaasi wali. Madaxweyne ku-xigeenka William Ruto iyo xulafadiisa ayaa si weyn uga soo horjeestay in dib loo dhigo doorashada guud ee waddanka ka dhacaysa sanadka 2022 kadib markii maxkamadda sare ee Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay ku talisay in dib loo dhigo doorashooyinka sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Ruto wuxuu ku eedeeyey madaxweynayaasha Afrika ee talada haya in ay isku dayaan inay kordhiyaan xukunkooda iyagoo ku gabanaya ama ku markaasii gabaad ka dhiganaya in ay la dagaalamayaan xanuunka COVID-19. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa yiri dib u dhigista doorashooyinka ma ahan wax dawo u ah cudurka faafa ee COVID-19. Halka wuxuu ku jiraa yiri in la sameeyo barnaamij talaal oo dhammaystiran kaasoo lagu hubinayo in Kenyan badan laga badbaadiyo cudurka ayna diyaar u noqdaan codeynta. Maxkamadda waxay xukuntay in heshiisyada ay saxiixeen dowladaha xubnaha ka midowga Afrika AU ay ogolaanayaan dib u dhigista doorashooyinka haddii ay dhacdo yiri musiibo khatar ku ah fayoobida ama fayoobida muwaadiniinta sida xanuunka COVID-19 oo sababtay dhimashada kumanaan qof qaarada. Dhanka kale, sharciga haddaynu eegno, dowlad kasta oo doonaysa in ay dib u dhigto doorashooyinka waa inay sidaasi samaysaa iyadoo adeegsanaysa sharciyada dalkeeda, balse ahayn xukunka iminka ka soo baxay maxkamadda Afrika ee xuquuqda bani'aadamka ee fadhigeedu yahay Arusha, dalkaasi Tanzania. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii sharciyada waddanku aysan sidaasi dhigayn ama ku qornayn in doorashada dib loo dhigo, haddana ay tahay in lala yimaado xeerar qeexaya maamulidda howlahani. Waa isfahanaya filaya dhegeystayaal. Dhanka sharciga, dowlad kasta oo doonaysa in ay dib u dhigto doorashooyinka waa inay sidaasi samaysaa iyadoo adeegsanaysa sharciyada dalkeeda. Tani waxay ka dhigan tahay in haddii sharciyada waddanku aysan sidaasi dhigayn ama dhigayninba in dastuurka wax laga bedelo, aan rahdee in doorashada dib loo dhigo dastuurka dhigayn ama ku qornaynba sidaasi, waxay haddana tahay in lala yimaado xeerar qeexaya maamulidda howlahani. Sidoo kale, xildhibaanka Garissa Township ayaa sheegaya in xilliga keliya ee doorashada dib loo dhigi kara ay tahay haddii keliya uu dalka ku jiro dagaal ama dal kale oo deriskiisa uu dagaal kula jiro ama mid xuduudeed ha noqdo, xaaladduna ay markaasi tahay mid kacsan in markaasi oo keliya ay tahay in dib loo dhigo doorashada dalka. Wixii intaasi ka soo haro ay soconayn waa sida uu sheegay xildhibaanka Garissa Township Aadan Barre Ducaale. Madaxweynaha ururka qareenada dalka ee LSK Nelson Havi ayaa sheegay in aanan laga qaybgelin doodaasi waa dooda maxkamadda sare ee Afrika ee arrimaha xuquuqda bani'aadamka ee soo saartay marka in dib loo dhigo doorashooyinka. Senatorka Nakuru Susan Kihika iyo weliba Aadan Ducaale ayaa sheegay in tiro madaxweyneyaal ah ay ka dambeeyeen codsigii la gudbiyey sanadkii hore. Waa codsigan la sheegay in maxkamaddaasi loo gudbiyey oo ah in doorashada ama doorashooyinka guud ahaan qaaradda ka dhici doona sanadaha soo socda dib loo dhigo sababa la xiriira xanuunka COVID-19. Dhowr codad ayaa soo dhegeysteen dhegeystayaal, uu ka mid yahay waa xogeyaha guud ee Ecotu Francis Atwoli oo ka mid ah dadka hormuudka ka ah in doorashada dib loo dhigo haddii BBI ee meelmar weyso. Sidoo kale waxaan idin dhegeysiyey hogaamiyaal kale iyagu kasoo horjeeda in doorashada dib loo dhigo oo ay ka mid yihiin madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka iyo Musalia Mudavadi. Sidoo kale siyaasiyiin iyagu xulafala ah madaxweyne ku-xigeenka dalka. Iminka waxaa doonayaa in aan dhegeystayaasha fursad u siiyo barnaamijka si ay qayb naga soo noqdaan oo markaasi fikirkooda inoogu soo gudbiyaan. Dhegeyste ka codbixi ahaan, ka taageera ahaan, adigu sida warta in doorashada guud ee sanadka soo socda ee 2022 dib loo dhigo siyaabo kasta oo ay noqoto oo ay ku timaado ama ha ahaado dib u dhaca geedi socodka BBI ama amarka ka soo baxay maxkamadda Afrika ee arrimaha xuquuqda bani'aadamka, ma taageersan tahay tallaabadani dhegeyste? Maxaa ku sababeynaysaa haddii aad taageersan tahay in dib loo dhigo iyo haddii aad leedahay dib aan loo dhigin oo 9ka bisha Agosto sanadka 2022 waa in doorashadaasi la qabta haddii aad leedahay? Maxaad ku sababeynaysaa? Haddii aad ka soo horjeedo, maxaad uga soo horjeedaa? Naga soo cibirto 7-9-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- markaasi cod bixiye ah ama qof taageero oo doonaya inuu hoggaamiyo doorto sanadka 2022 gaar ahaan taariikh markay tahay 9ka bisha 8aad waa bisha Agoosto ee sanadka soo socdo sida warta talaabooyinkani isdaba jooga ah oo mid ay ka mid tahay in BBRD ee meel mar waaso doorasho dib loo dhigo iyo codsiga ama markaasi soo jeedinta maxkamadda sare ee Afrika ee ah in doorashooyinka dib loo dhigo sida warta dhigiste ma taageersan tahay arrintaasi ma ka soo horjeeda ka taageer ahaan ka codbixiye ahaan qadadka tooska ayaad naga soo wici kartaa waa eber todoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber todoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhowr ayaan u jeedaa oo qadadka soo beegsanaya doonayana inay markaasi ka qayb qaataan barnaamijka oo fikirkooda iyo weliba waxa ay ka qabaan arrintaasi ayna la wadaagaan qodobka maanta miiska inoo saaran ee aan ka doodeyno ku saabsan arrimaha doorashada guud ee 2022-ka iyo in dib loo dhigo dhegeystaha ugu hore ee barnaamijka ka qayb qaadanaya fursada siinaya. Hallo Stife.
Hallo, salaamu calaykum.
Wa calaykum assalaam waraxma.
Waa Maxamuud Daahir dhaqane isaarada sabkoonti ka soo hadlaya. Waan ku salaam walaalkii.
Maxamuud, waan kaa qaaday, waa ku soo dhaweynayaa walaal.
Subax wanaagsan aan ku leeyahay adiyo dhegeystayaalkoo dhan.
Subax la mid ah.
Doodu waan maqlihayaa.
Haye haye, ka waran bal doorashada guud ma ku taageersan tahay in dib loo dhigo?
Aniga waxaan taageersanahay doorashada guud inay dib loo dhigo sababta oo eh waddankii dhaqaale ma leh.
Haye.
Dadkii ay iscunahaya.
Haye.
Wax loo hayo ma leh.
Haye.
Siyaasad maxaa lagu geli dadkii yaaba biyihiis iyo dhaqaalihiisi iyo wixii yaaba loo leeyahay.
Waan garte.
Maanta dila dhow doorasho hala galo intaasoo milyana doorasho lagu galay lacagta intaa la keeno haddadka loo waayay.
Si wanaagsan.
Anigu waxay ila tahay dib in loo dhigo aan taageersanya oo usuumugi la hagaajiyo oo dhaqaalihii maadaama doorasho wixii laga hadlaya dhaqaalihii waddan sii lagu toosin lahaa oo deenta faraha badan ay ku yaraan lahayd inay madaxda ka shaqaysayaan yaan soo jeedinaya aniga waan leeyahay. Doorasho la gel karo maanta cudurka baa dhacay corona.
Waan garte.
Waddanki oo kale lacag la-aanta taalo maanta. Suuq hadda dadka xoolo dhaqataana ama hata suuqii aan wax kagaba jirin dadki wax kagaba jirin waxba male.
Haye.
Oo maanta dad gacmo ishaasta. Marka waddan aan dhaqaale lahayn doorasho ma gel karaa wey.
Wa Maxamuud, dhanka kale haddii aan ogno dhaqaale ayaa u sabaysay cudurka COVID-19 iyo sidoo kale BBI oo dib u dhacda maad u sabeen, balse soo ma is dhihi karo haddii doorashadan ay dib u dhacdo qallaasa ayaa iman kara qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa ima ku sheegaya in waddanka uu xaalad markaasi cakiran geli karo haddii doorashada dib loo dhigo.
Waa cakiran uu gelay male, maxaa yeele waddankiiba hadduu dhaqaale qabin.
Aha.
Ninka leeyahay waddan qalqal gelina dhaqaale bas lacag ka bixiyaan siyaasiyiin lacag ka bixiyaan hadahan. lacagtana bixinna intaasu milyan anaga iska saarna dhaqaalihan bixinayna waddanka sinu doorasho ku gala afiican halaga marlo.
Waan garta.
Laakiin doorasho una aan galno waddankiina sidaan dadweynaha waa dhammaanyahay. Intaa laakiin dhaqaale waddanka lagu galaa doorasho.
Waan garta. Cod bixiya ayaa taan filayaa
waddanka rajo ka qabo oo siyaasi oo waddankiisa rajo ka qabo dadkiisa dhibaatada hata horta ha arko. Midda kale dhaqaale ha bixiyaan dhaqaale waa qaban kudi tijaari way raggan taagan oo dhan waddan lacagtiisa aniga jeerta urursaday ha bixiyaana ninkasta intaasoo milyan aan bixiya hadla waddanka ha badbaadiyaan sidaasaan dhina. Asalaamu calaykum.
Waalaykum assalaam. Maxamuud, aad buu mahadsan yahay jaara uu nagala soo xiriiray uu taageersan yahay in doorashada dib loo dhigo. Dhegeystaha xiga, halo Usta FM. Halo Usta FM. Raadi aska gaa walaal, adigoo raali ah. Waa ku soo dhaweynayaa aadan subax wanaagsan ayaan ku leeyahay u gudagal qodobka dooda. Waan garta, sabab ayaa leedahay. Haye, maxkamadii ayaa saasi ku talisay, sidoo kale waxaa la sheegaa in BBI haddii ay meelmari waayso dib loo dhigo. adigu maxaa is leedahay iyo ku wanaagsan tahay? Waan gartay, aad baa umahadsan tahay. Aadan doorashada hala qabta ayuu yiri dhegeystaha xiga. Halo Usta FM. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa kusoo dhaweynayaa walaal, magacaad inoo sheeg, halkaad inaga soo wacayso. Waan garta Maxamed, si wanaagsan. Awabariga iyo Ramo aad baa loo degan yahay amalaya jawiga. Si wanaagsan, qodobka doodada u gudagasho. Horta ma kamid tahay dadka codayn doona sanadka soo socda haduu Ilaahay na gaarsiiyo?
maxamed raamo ayuu ahaa uu mahadsan yahay fikirkiisa doorashada la qabtay ayuu yiri dhegeystaha xiga halo ustaa fm waalaykum asalaam waraxma ducaale waa kusoo dhaweynayaa walaal barnaamijka waa la socotaa soomahan haye fikirkaada iyo qodobka dooda
fikirkayga midda maxamuud daahir dhaqan uu sheegay
ha
taasaa ani aaminsan
haye
nimaga igor qayli ku nool bay ahayn taagataanka wixi kasta khalaaf bay keenaysa
haye
waddan maanta waddan doorasho geli kara ma aha oo cuntadaa meel laga cun laleeyahay
cuntada markii laga soo tago qallaaso iyo kala qaybsanaan sooma imaan karta markaas haddii waqtii la dheereysto haye marka dhaqaalaha ayaa wanaajinaya ayaa leedahay weli maadaama covid 19 lagu guda jiro
lasoo celiyo hadda wixii hal kala furto barbar ahaan la furo oo gaarida haywayga qaay jiraan lasii daayo oo waxaana lasku falqay adeerta dhaxsanka dabdhacaysa noqoto
haye aad baa umaadsan tahay haye ducaale u mahadsan yahay dib ha loo dhigi doorashada waa sina muunigiisa dhegeystaha xiga ayaan siinayaa fursada halo ustaa f m soo dhow walaal magacaad inoo sheegi halkaad iga soo hayso khadka ay ka baxday dhegeystaha xigaan siinaya halo ustaa f m
alo asalaamu calaykum
waalaykum asalaam waraxma
halo
waa ku maqlayaa walaal raadiyaas ka gaabi fadlan magacaad inoo sheegi halkaad inaga soo wacayso
maxamed cabdullahi ayuu la yihahda anigu
maxamed halkeed joogtaa
waxaan joogaa gaarisa
waan garte barnaamijka waa la socotaa ayaan filayaa
si fiican baan ula socdaa waa ku salaamayaa
waankasalaam
kadib waxaan leeyahay wax doorasho oo dib loo dhigi karo ma jiro sababta waxaan ku sababaynayaa oon dib loogu dhigi karin ninka hadda jooge afar sana sida haystay oo dhaqaalihii dhulka geliye haddana wuxuu rabaa sidii inuu usii haysto unbuu rabaa ma ogiye wax faa'iida uu keeni rabo ma jiro
haye
marka waxaan leenahay doorashada waqtigeeda ha lagu qabto waxba dibiyaan loo dhigin
ka waran cudurka covid 19 oo loo aaneynayo
cudurkan covid 19 waa wax ilaahay keenay waqtuu baxayna lama sheegi karo
haye
hadda markan dowladihii tunka weynaa ayaa ilaa imikanka cabaadi hayaan
haye
sidaasoo toonaa وقت وكسر هذا الذي كان وقت ناس ديلا ديلا وقت ناس وكل أجيال ديلا ديلا ها لكن يا هاد شيء كنا وقت وكسر هذا
وان قرت مركو حلا هذا هاي الدولة دي واحد واحد جاجلنا مره راي واحد سوها جاجلنا
مره راي واحد سوها جاجلنا أفرزانيك واحد سوها جاجلنا وهذا أنا هذا أقصي قرتو وحين نقول سامع دبدب مثال جو سامع
وان قرت ولا الأد بوما سنتا فكر كاجا
أنا وحن لي هاي دور شلا وقت جلا أقول
لعذو وحبيا نزبل وديجي. أتبا وما سنتاي. دورش هذا وقت كذا أقول لعذو. إمي كنا قد بدأ أقوى وين وركا.
سو جدبين تقد بدأ وركا. وحكوس رجلي بنجي دي إي بي بنجي دي إي بي وبنجي دمائستين أو كسيان أيوة أديجي وافقسان شرع عاد الإسلام كا. دي إن قلنا هاد. ميد كناعسي. إيه ميد أديجو كو خاصة.
qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shacabka ku nool tuulada Duciiso ee ismaamulka Garissa oo biilaan ka cabanaya guddiga ilaalinta qoondada haweenka ee Soomaaliya oo walaac muujiyay sidoo kale booliska gobolka Mudug oo faahfaahin ka bixiyay shaqooyin gobolkaasi ka dhacay qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan goorshegtadu markay soo dul istaagto 10ka barqanimo
soo gudbinta qodobada warka waxa ku soo rogaliyay bangiga DIB bangiga DIB ee Kenya waa bangi ka tirsan bangiga Islaamiga ee magaalada Dubai lama kala duwan ee bangiga waxay ku yeelan dhismaha Upper Hill ee xafada Upper Hill dabaqa Goodman Towers xafada Westlands dhismaha Baywood Kilindini Mombasa Mega Shopping Mall Isli iyo Suufi Plaza Bondeni Mombasa bangiga waxa ku siinaya adeegyo waafaqsan sharaacada Islaamka oo dhameystiran waa soo ku dhisan hanaanka wanaagsan ee bangiyeenta waxa uu bangiga diirada saaraya inuu la saaxiibo macaamiisha si ay macaamiisha u helaan adeegyo waafaqsan sharaacada Islaamka isla markaana ay gaaraan waxyaabaha ayaga aadka u xuseeya xifaafayn dheeraada fadlan booqo laanta kuugu dhow ee bangiga DIP DIP bangiga DIP Kenya habka wanaagsan ee loo bangiyeysto
haga qaar ka mid ah qodobada aad maqli doontaan goorsheegto markay soo dul istaagto 14ka barqanimo ay hayaan dib ugu laabano barnaamijkeena qodobka dooda dhigistaa loo raayay qadadka tooska ku jiraan si fursada hello staff
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
wa muxtar joo kaantu ma mero walaal
wa ku soo dhawayna muxtar halkee ku sugan tahay
mero kaunt mero
waan gartay ma sha Allah waan gartay walaal ku soo dhabeynaya barnaamijka waa dhigaysanaysaa ayaan filayaa waan la socotaa
ayda weyn wala socda taayn
haye qodobka dooda walaal inoo soo gudbi iyo fikirkaaga
walaal oo macaan dadku soo fikir ma isku aragtana ma aha laakiin aniga tiida dan ka hadla waxaan horta u leeyahay BDI hada meel marta yahana doorasho dib loo dhigay hada BDI meel mar weeydiin doorasho dib loo dhigaranta kuna horto ogtahay
haye
qofka markuu arkay qofka markii dhahay sidaad ma qana ninka halka ay soo ijaar aan soo hadlay uma leenahay hadda adna yahni wadanka dhaqaalaha mala dhaqaalaha wadanka oo ama corona lagu sababayna in aan lagu bixin ama BDI lagu bixin yahay Kenya boqolkiiba xamayna dadka 90% dadka aan dhaqaalaha gelin ama hoon u noqon leed
waan gartay walaal balse hadii aan ku weydiyo waxa tiri BBI da hadii meelmar way soo dib ha loo dhigo ayaa ku taageersan ta Soomaan
ma
waxa leedahay BBI hadii meel mar waayso doorasho dib loo dhigo
xamee hadii meel marti hadii meel mar waayso anay waxaan jeclaanahay levantay inay yani waqti saacad bay ku dhatamay
haye haye
marka yani qofka dhahay dhaqaal aan loo qaban karin dhaqaal hal la bixiyo yani dhahay yani ana fikradaas qaldan oo arkaa fursad yani taas ma marka
haye
marka waxaan dhaynaa yani ana shacabkii aan waxaan yani hadda u baaqanahay yani wadanka khalaasina laga ridin oo wadanka dastuurki yani wixii aad qabo lagu dhaqmo oo ama amar madaxweynaha waxa meel maran kara kaliya inaan jirin wadankan yani shacabka aad abood u leeyahay inay ka sokow ana saasan waan arkaa walaal
waan gartay soo jeedinta maxkamadda Afrika ka waran ayaa in COVID-19 awadii doorashooyinka Afrika dib loogu dhigo
taasi yani hadda yani dastuur wadanka dastuur aan leeyahay dastuur wadanka u yeela hadda yani adba yani maxkamaddu waxay tiri dastuur wadanka u yeela يعني وصل بينا حدا ونسكو أفقرته
ها
نسكو أفقره ودسو ودكو يالي يعني أي ديقي لنا ماشي بكم تردو كم جرت
وان قرسة
ما كان وحان بينا يعني ودن خلاصينا اللي قلنين شعب كي يعني ودن خلاصينا ورشغنا أنا مجيزان سجدن لك
أدبو ما سنت صاحب meer weyn igala soo xiriiray wuxuu yiri wadanka qalaasiya la gelin doorashada waqtigeeda lagu qabto 9ka bisha 8aad 2022 iminkana soo qabto adeega qaybta ka barnaamijka war farxad leh ayaa telaya ku keenay adeega hawliga dheer ee 4G ayaa telayana haatan raba inaad la saxiibto sida ugu dhaqsiyaha badan gaar ahaan adiga ku nool Marsabit si fiican u dhigaysta waxa jirta fursado ganacsi ma idigaysanaysan ayaa tel waxay raadinaysaa saaxiibyal kadib markii adeegsaday markii ay adeeg eeyadeeda markaasi munasikiza sawa Airtel is looking for distributors after expanding its 4G network all over Marsabit. This expansion come with great business opportunities in Balesa, Bubisa, Marsabit, Dida, Galgalo, Galacha, Kor, Laisamis Hill, Turbikambi, Nyoka, Dambala, Fachana, Telkom Moyale Hill, Hur Hill, North Hor, Sololo, Walda iyo Turbi. Kumareen olashada shirkada isgaarsiinta iyo tel waaibir todobo, saddax, 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 labo, 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 labo. Ama emailka salespartnershupport@ke.airtel.com si aad u hesho faahfaahin dhameystiran. Airtel, khadka taleefanka casriga ah. عندي بقول لك تريج استيا شغلات كوك جرامي كا. هلاو ستايفن.
هلاو.
صور دو ولا المج عادي نوشي. هل كاد تريج سوي سو؟ قط كوك سيب حي. حجها نسينيها. هلاو ستايفن. هلاو ستايفن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
محمد نور. كيف سوا مسلاني؟
وكم صور بيني يا محمد نور؟
هذا مودل.
برامج خلاص عطايا فيليا يقود بقدودة.
هذه تسعة
هيا
سؤال كهربا
اها
شيء اللي يولي يولي كان زي اللي دخلت
هيا
يعني الشاق وأشاقي
اها
لكن كمين فيها بالظلم
هيا
اوكا
حاول جدا
وحاول جدا
ها
يعني قلت أدوات انت عندي ونعمل هذي كيني عكسو غادي
ها
وحاول أنت برضو حاول بدل ما قاعيه مقاعيه فاسياش يكوليشون في نوع حلو بدل ما هو أنت برضو نرد دتك رد ورطية دتك صوب قال يدتك مارك تسوى شرحية مش الحين تدل
ها
وحاول غدان وانضط ونحل هل هل وحن يعني هل فكرة ديو يعني هوجانكي ميدا شيبي وعصير هل قابو ماي
هيا
مارك أنا وحيلك هني وهذي دور الشري أبي بسرعة هاي dad kale ay isbedel doonayeen waxa dimuqraadiyadu waxa waa in dadkii codkooda ay diitaan shan sano ka dhacday sidii waddankan joono sharci uu qoraa shan sano in xubba yani doorasho la qabto shan sano wa general election la qabto
waan gartay
marka hadii waaniga waxa ila tahay dadkiina waxa aad hadda waxa inay wala dirin yihiin xamuuda hoggaan xami
هيا
هدي اهل هير مدحوينو هدي اهل هير كاونتي قفل قبض يعني يا هالكتا
اها
مركا هدي اي تهي دور شدنا اي تهي ومبكاس لغو حاليو
اها
انا مبعرك اي مستوبة ولو لسي جوغو ديب لغو سي ديو دور شدنا صوبة
اها
عذر في كوفيد 19 هدي قلتي سلوصة مينة مركو قدرنا حمنا يا وشو يقاندا وشو يقاند تكدع
waan gartay balse dhanka kale hadii ay igno maxkamadda waxay markaasii u soo baysay in ololaha doorashooyinka marka siyaasiyinta ay doonayaan kuuraha ama codbixinta markay markaasii raadsanayaan in ay dadka isku soo baxayaan oo cudurkii uu sii faafayo sida awgeed dib loogu dhigo arintaas maxaa ka leedahay
waxaan leeyahay horta waxa u maleeyaa
عذرك وحا لا يابا انو وقت يار لا جوجو ددك وخ يار نو ددك كديلو لكن هوغان علمنا وليغا قامت وهاريسو جينيريشن جينيريشن ادو بليجا مركا انا وحا ليه دورشه خميدا يعني عذرك او ددك لا يابا دا دورشه لا سو ديجيو صوتا اها ما انت ادي امامو في عن لا دورتو والحل هلايا يعني عذرك كوفيد 19 اني قابلو هلا لا يابا اني هدا science in xoog la saara laga yaaba bilaadnimada in xoog la saara dhaqaalihii inuu kabcaa la yaaba oo laga yaabaa qof walba gurigiisa joogo inuu dhahad doorashada laga yaaba doorashada Kenya general election wal hal maal la qabtay iyo loo maal uma ka badba
waan gartay tan dhaqaalaha tan dhaqaalaha uu saaxibkaaga ijaara maxamed uu sheegay ka waran in dhaqaalaha wadanka uu jirin dhaqaalaha la soo kobciyo marka kadib doorashada la qabto
may crisis aan ay ka tahay political temperature yani maalin ba maalin gasho dambeyo siyaasadda kulanka uu sii kulanaya siyaasiyiinta ma daneeyeen dadka inay xamaasadeen oo soo baxaan yani dhibkaas dhan waxa loo wareegin karaa in doorashadii la qabto si dadka dhan ay guriga u joogaan hal maalin way doorashada iyo kaba badno ololayaan waxa way marka uu bas lix bilood ama intaas uu saaray
waan gartay walaal aad ba ma santa marka fikirkaaga waxa way in doorashada la qabto
doorashada waqtigeeda yaal dhaafin sababto ah intii doorash leey cudur covid xal loo raadinaa dib yaa la gelin sababto hadda constitutional crisis la geeni karaa hadii waqti gala loo dhigo dhaar baa ogeeda umale markii doorashada guceliskeeda madaxweyne iyo madaxweynihii dalka hadda say iyo raisadaay hore markii lagu soo celiyo waxa dibka ka taagnaa waxa ahaa madaxweynina uu wadlo gareeyo doorashada dhawna taagnay isla darsamayn Raila Odinga umalo
si wanaagsan
waxa dhacday constitutional crisis ana constitutional crisis ay yani sharciga yaala meel looga dhacay marka meel hata constitution meel ay taariif gareynayso mid kasta marka inta dibkaas iman lahaa ana waxaan dhilaa doorashada waqtigeeda lagu qabto maalin iyo laba maalin lix bilood waaye oo la dhig markii isku dara waa wax yar muddadaasi waa leey
محمد نور ومهسين يا هاي أصنا وحنا جلسوا حرير يا مسلاني فكر كيس سوي نكسن يا وفهم أيو حلي يا هاي دور شذا هلاقة بتصقال كي يداو مرن بيش استديداد لابد كون لبي لواتنكا لجستها قد كتوسك كجرا أنسيه فرصة دا هلا أستاذ إفهم
هلا عليكم
وعليكم السلام ورحمة
وناصر فرصة وعي مبادرة
وكسور بيني يا ناصر ورا
عليكم السلام
وانك هذا مثل ما نكون سمرنا يا هذا برامج ولا صعدة
barnaamijka leena la doonaa
fikirkaaga
ifa day dar sawaxay talka horta waxa ka jira sharci iyo qaanun magarad
haye
qofka ma dhigi karo doorashada diba loo dhigay
si wanaagsan
wayna sharciga lagu dhammo
haye
midka kale aanu hayra tahay horta maasa way kala go'ay
aha
dibi ayna way shaqaynaa tan
haye
siyaas gaali ayaa doorashada diba loo dhigay noo yeen ninkana daydara ku sadaa leeyo dhaqaale baatan waxba kama jiro
haye
qalo waxa loo heli karaa in madax la beddelo madax kale la saaro
haye
aniga runtii baan ku sheegay waxaan ahay mid UDA madax
haye
UDA ayaan gacan ku leeyahay
marka UDA ayaa tahay madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa taageertaa waxa leedahay isbeddel cusub uu keenin doona
ya
isbeddel cusub uu keenin doona ayaa leedahay madaxweyne ku xigeenka doorashada
hal qabto isbeddel cusub ay u keenad bottom to top oo demagara
haye
nin oo dhaqaalaha dareeda dalka ka taagan oo nin hadda siyaasadiisa cadcad u asaga magar
waan gartay balse madaxweynaha ku xigeenka dalka imika sooma ka tirsana madaxweynanimadii heerka madaxweynanimo sooma ku jiro imika wax mu ka bedelo ayaa isleedahay dhaqaalaha dalka dawladda ay ku jiraa waa madaxweyne waa qofka labaad ee ugu sareeya dalka
waxuu ka jiraa shantii hore asaga horta dawladdi oo 2013 ilaa 2017
ha
dawladdu wax weyn ayuu ka bedelay
haye
aweena ka fiirnay ila hadda dadka wuxuu sheegay in uu dawladda waxba ka aheen oo nin asaga kamida jagada la wareegay uu sheegay hadda ninkan ay soo socdaa madaxweynaha ayaa jagada kala wareegay tii oo sanad
haye
ninka mucaaradka
Raila waa faasanahay haye
arab oo ku dhufan oo position kiisa uu hoos kala wareegay
hata
dad wuxuu sheegay inuu hatta hadalkiisa socon karin waxa la wuxuu sheegay waxba laga wadi karo
marka xalada awood buuxa ay u baahan yahay
awood ay u baahan yahay haddana waa UDA sar 9/8/2022 aniga ray ahaantay waxay la tahay in la daba marinin doorashada hadda la daba mariyo waxay la tahay in madaxweynaha kaga doorkeetiga u cidaa
COVID-19 maxaa laga yeelayaa iyo saameynta ka dhalan doonta
COVID-19 waa jirtaa
haye
hadda gobol 19 hadda wadadka afxir ayaa la wataa sanataysa baajirta si walba loo horta kara
haye
hadda dawladda maxalla ah ayaa waxay wada cirbada markii labada hadda la maray kooxda labada ana baadu hayla taa horta ninkan atool nafsiisu ha BDI dam way halo
waa ku maqlaya walaal
atool nafsiisu BDI dam horta waxan asan waajalay in dib loo dhigo
haye
kana ku maqlaya sababta sharci ba ka jira qaanun ba ka jira
waa tahay waan ku fahmo walaal hadu waxa leedahay marka doorashada waqtigeeda la doomarin
waqtigeeda la doomarin aan taa ila tahay
waa inoo sagaalka balanta aad ba u maasan tahay
maasha Allah ku salaam
mombaasiyo nagala soo xiriiray saaxiibkaasi uu mahadsan yahay qaab connection oo qayb qaatay barnaamijka dhigistayaal lamaantiin wadan soo dhaweynaya barnaamijka hoggaanka sta arimaha dalka aan ku guda jirna hadii hadda raadi aha furatay qodobkan uga hadlayna barnaamijka doorashada guud ee 2022ka sanadka soo socda bisha 9 bisha 8 taariikh 9 ayay tahay in taariikhdu ama taariikhda la qabanayo doorashada dalka ka dhacaysa balse waxa soo baxaya warar ah in doorashada dib loo dhigo ko waa in hadii BBI ay meel mar wayso ee doorashadaasi dib loo dhigo si BBI markii hore loo dhaqan geliyo loona meel mariyo labo soo jeedin ka soo baxday maxkamada Afrika ee arimaha bani aadamka ee fadhigeedu yahay magaalada Arusha dalka Tanzania oo dhawaan soo jeedisay in doorashada dib loo dhigo guud ahaan qaarada Afrika sabab la xiriira COVID-19 adigu sida warata ma taageersan tahay laba siyaasadoodba in doorashada dib loogu dhigo mise waxa leedahay waa in waqtigeeda lagu qabto qadadka tooska waa 7-2-3-5-9 ama 7-8-5-1-5 dhageystayaashan siiyo fursada halo ustaa FM
salaam aleykum waraxmatullaahi walaalmaan
wa aleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal oo ku soo dhawaynaya
aadan baa lii dhahaa waxaan kaa soo wacihaya isyoolow
haye aadan barnaamijka la socota
waa la socod walaal macaan
haye fikradaada
fikradu waa fiicantiin
ha
walaalihii kale igu salaan insha allah
haye
marka haddaan guda galo maxaa tirahaa doorashada wax ku xisaabsan soomaa
aad yaa doorashada guud 2022ka sanadka soo socda in dib loo dhigo ma ku raacsan tahay
ma ku raacsani walaalo afbuu aan ku leeyahay ama ku raacsani
sabab
maxaa yeelay sababtu waxa weeye haddii corona ay tahay
ha
corona hadda ay tahay Uganda ay ka dhacday maxaa tiraa corona
haye
waxay ka dhacday America corona oo jiro maxay ka dhacday furaha laga soo maxaa laga riday America
haye
hadda waqtiga aan joogno waxaa socda Olympic
aha
soo saad ma helo
si wanaagsan
ha olympic taas oo corona gar waa jira dad meelo
aha
marka hadda nimanka waxaan leeyahay kuraha sayto corona waxa iska celinay malaha wax dibaato oo dadku keen kara malaha wixii dabaado dhamaadeen kulli dad ka dabaan waa baash waan si socotaa
ha
waxaan leeyahay kuraha sayto sulu waxa ku saabsan katiibaha shaqada mujtahada waxa ka samaynay dawlad kasta waxay leedahay katiiba waxa la yiraahdo saasad ma helo
si wanaagsan dastuur
ha dastuur uu leeyahay dastuurka marka haddii lagu soconayn dhibaato inay imaaday shaqada weytaas
haye
marka waxaa weeye haddana hadduu caan bushii leeyahay haddii iyo saas ay tahay nimankaaneeto dhaqaal xumadu Kenya ka socota niyow wax la la yaab wargeed baan dhaweyn nimankaan waxaa la rabaa in cid aad wala aadaan ku digood ku wala laan dowlad doorto insha Allahu ta'ala
haye
kib goodo ay tagaan
waan garto walaal
subax ilaa waxa madaxweynaha
aha
marka ayuu saas ay tahay walaal macaan wax maxaa tiraa kurahan dib loogu soo karo oo taariikhda taafsan waxaan dhici karin way
adba ma san walaal sagaalka ayaa inoo balana
waayo walaal macaan
isiyo loo nagla soo xiriiray imikana waxa idin maqashiinaya qadar adeega ganacsiga warkii barqanimay aad igisan doontaan dib aan isku soo laaban doonaa qaybaha ugu dambeeya barnaamijka ayaan ugu dageli doonaa halkaas ayaan dood inagu sii socon doontaa dhigistiga dhamaantiin waxaan idin leeyahay subax wanaagsan iska bedelna mawjada Thank you.
waxaad ku soo noqon doonaa mar kale waxaad dhageysanaysaan warkii barqanimo idaacad Star FM kan aan dib ugu soo laabanno barnaamijkeena hoggaanka Star ee arimaha dalka qaybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaa min ku gudagelayna ee qaybii hore barnaamijka ayaa soo dhageysatayna qaybii dhexe markaasii aan dhageystayaal Laura ay kaga doodeen qodobka maanta barnaamijka oga hadleen oo ku saabsan arimaha doorashooyinka 2022 iyo in dib loo dhigo doorashada soo socota ee sanadka 2022 ee dhageystayaal Laura ayaa markaasii aragtidooda ka kala dhiibtay kuwa sheegay in ay markaasii qabaan in doorashada dib loo dhigo iyo kuwa leeyahay ee doomar 9ka bisha 8aad ee sanadka 2022 dhageystayaashu fursad ayaan ku siinayaa markale barnaamijka inaad ka qayb qaadato dhageystayaasha aan ka qayb qaadan weli ee doonayna ka soo qayb qaataan fikirkoodana nala wadaagaan ee qodobka dooda maanta barnaamijka aan oga hadleyno dhageystayaal dhawaan ayaa waxa maxkamadda sare ee Afrika ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania waxa ay soo jeedisay in doorashada ka dhici doonaan dalalka Afrika dib loo dhigo sabab la xiriira cudurka COVID-19 arintaas ay hadalhayn badan ay abuurtay qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa markiiba falcelin bilaabay oo ka falceliyay qaar soo dhabeeyay iyo qaar diiday walow ay u banaayeen kuwa diiday siyaasiyiinta xulafada la madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto sidoo kale goorsi horeysay xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dalka Koto Francis Atwoli ayaa isagu sheegay in geedi socodka BBI hadii ay meel mari wayso ka hor doorashada guud markaasi lagu qasbanaan doono in doorashada dib loo dhigo adigu dhageyste ma ku raacsan tahay labada siyaaboodba in doorashada dalka dib loogu dhigo sidoo kale ma soo dhaweynaysaa arintani eber 7-3 eber 7-8 ayaad naga soo wici kartaan daqiiqado kooban ayaan haysanaa oo qaybi ugu dambeeya barnaamijka dhageystaha qadka tooska ku jira haddii aan fursada siiyo halo Star FM waa ka xumahay xigaha qadka ayuu kasii baxay sanaa dib u soo beegsayaan leeyahay dhageystaha kalaan siinaya halo Star FM
waalaikum
salaam waraxma halkee soo ciisa walaal
ma salaani
magacaagii noo sheeg haye Cabdinaasir barnaamijka iyo fikirkaaga
doorashada dib loo ma dhigayo
haye
sabab doorashada ma dib loogu dhigi waqtigii loogu talagalay ayaa la rido doorashada
waxaa leedahay waqtigii loogu talagalay dhaafin qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa sheegaya in dhaqaale uu waddanka ku jirin oo markaasi lagu qabto doorashada arintaas maxaa ka leedahay
waa dhaqaale uu jiraa ma waqtigii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagalay waqtigii uu dhacay doorashada uu jiraa
haye dhanka COVID-19 oo maxkamaduhu ay sheegeen in COVID-19 awoodii dib loo dhigi karo maxaa ka leedahay arintaasna
COVID-19 haddii aan sabab loo dhigayo kii ku soo celiskii nimi elektronka ayaa dib loo dhigilahay
haye
markaasoo kaamula nimi samaa doorashada
waan garta aad baa maasan doolaal masalan uu igala soo xiriiray doorashada waqtigeeda lagu qabtay uu yiri halo ustaas
salaamu
alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waad mahadsan
halkeed ku sugan tahay cabdi
waxaan ku sugaray Ethiopia oo meel yar barcar
waxa ku soo dhabeynaya barnaamij kala socota
haa macnaha doorashada dib loo dhigo
si wanaagsan in doorashada dib loo dhigo waqtigeeda laga dib dhigo
horto moonkay wax walba moonkay sidii ayaan hadii laga bedel
haa
waas doonaa rot badana
aha
aniga waxaan dhilay yani doorashada sidii loo talagalay ay ku dhici jirto ku geyni
haye maxaa qabtaa marka in waqtigeeda lagu qabto
aniga waxaan qabaa waqtigii dhici jirtay haddana aan sugeynay inaan la doomarayn xataa maalinta la doomarayn waqtigeeda ku dhacay haddii ay ku dhici weyso
haa
waxbaa isdoomara aniga sidan aaminsana
aad baa umahadsanta walaal Ethiopia nagala soo xiriiray iminkana adiga qaybta ka ah barnaamijka shirkada Safaricom ayaa ku keentay fursadii ugu wanaagsanayd ee aad ku iibsan karto telefoon casri ah waana Open Day waa maalmo aad gacanta ku dhigi karto telefoonkii aad ku haminaysay telefoonadan ayaa waxaad ka heli kartaa shabakada
masoko.com dukaanka shirkadda Safaricom iyo dhammaan dukaamada lagu iibiyo taleefannada waa fursadii abid ugu weyneed oo Safaricom ay macaamiisheeda u siinayso ama ku siinaysa taleefannada casriga ah ee yeesan ku dhaafin dhageyste taleefanka casriga waxyaabo badan ayuu ka caawinaya oo kaga faa'iideysan karta tusaale dhageyste markaad haysato taleefanka casriga oo aad internetka u isticmaali karto ee waxaad ka faa'iideysan karta waxyaabo badan sida inaad ka barato xirfad cusub Google ka ayaad wax ka bari karta ama ka baari karta waxa aad adigoo doonaysa ama aad jeceshahay inaad markaas ka barto taleefanka waxaad u adeegsan karta inaad guriga ka soo shaqeyso aad u isticmaasho tilmaamta qariirada Google sawir aad ku qaadato iyo wixii la midka waxaan la kulmay nin saaxiibkiya oo ku shaqeysta taxi isagoo kala goosha xaafadaha Nairobi aan raahde macaamiishana waxay ku kala nool yihiin xaafadaha kala duwan ee caasimada marka wuxuu ii sheegay inuusan ku rafaadin xaafadaha iyada oo Nairobi uu xiriir wadooyin iyo wadooyin tir badan ay leedahay wuxuu adeegsadaa dhageyste wuxuu isticmaalaa qariirada Google-ka oo uu ku tago hadba halka uu doonayo shaqadiisana sidaasi ayay ugu soconaysaa dhageyste adigaba waad ka faa'iideysan kartaa oo soo iibso 20 shilin kaliya taleefanka Neon Ray ee Safaricom waxaana ka mid ah sida gabdhaha inay ka bartaan karinta cunnada noocyadeeda kala duwan sidoo kale ilaanka iyo qurxinta dumarka waxaaba intaa kuu sii dheer in haatan oo dugsiyada la xiray aad caruurtaada uga faa'iideyn karto waxbarashada qaabka online-ka haddaba maantaba tag dukaanka kuugu dhow ee Safaricom si aad u hesho taleefanka casriga ee kuugu habboon adiga qabta ka barnaamijka yuha gabagabadii aan ku sii qeynaa 5 daqiiqo ayaynu harsan intaas waxaan isku diyaarin dhigaystayaal aan fursada u siiyo barnaamijka si fikradahooda ay noogu soo gudbiyaan halo sta FM
halo
soo dhow walaal magacaad ino sheeg halka aad iga soo wayso qadku ka baxay dhigaystaxiga halo sta FM
salaam alaykum
wa alaykum assalaam wa rahma
walaal
barqo walaal mid walaal magacaad ino sheeg halka aad iga soo wayso
Maryam Garissa
Maryam oo ku soo dhawayn barnaamijka wala socota
waddo yani doorashada waxaan ka waqtiyada in ku dhacdo
haye sabab ayaa leedahay
sabab waxay corona loo miyeelay siyaasiin ayaa ama ka shaq wato inuu ama ku tii inay soo wato aan rabo
haye
waqtigeeda ku dhacday jalaan
dhigid waan gartay dhigistayaal ayaa leeyahay hagaag Maryam qadkay ka sii baxday su'aal ayaan rabin inaan weydiyo doorashada waqtigeeda halu qabtay ay tiri xigaha halo staafin dhegeystahaasina waa ka xumahay qadka ayaa ka hiiliyey dhegeystaha kale halo staafin
halo salaamu calaykum
wa calaykum salaam wa rahma
wa sabax sabax balanbala
somaro ku soo dhawinaya barnaamij ku gudagal
noo dadku qadar waxaan doorashada waa inay waqtiga ay u qabsato
waan gartay
haddii la dabo magaalada guuni baan ku rafaatan lahayn
aha
kuuri waa ka sii daraaga maana hadii meel waqtiga la dhaafiyo
ha
weyna ku xeyn gacan fadhiisa way kuma yihiin
haye
ninkii dareen qabo aad ka haro
aha
laakiin corona waxa la ma jiro dowlad qaale qabta dhaqaalaha DBI ama dowlad askare ani waxaan leeyahay waqtigeedu yahay dhaafin
COVID-19 sooma faafay xilliga ololaha
waxba kama jiro mareekanka way leeyahay COVID-19 qabaan marka wax faas ma jiro waqtigeeda lagu qabtay leeyahay
aad doon ma santu walaal aad baa maasanta balan balan inaga la soo xiriiray Gaarisa halu qabto waqtigeeda ayuu yiri dhigistayaasha aragtidoodu way kala duwan yihiin kuwa waxay qabaan waqtigeeda halu qabto kuwa kan waxay ku doodayaan baasha dib inooga dhiga dhigistaha qadka ku jira halo ustaa FM
salaam aleykum
wa aleykum salaam raadi asiga walaal
wa abdi abdu xadarne
abdi soo dhawow fikirkaaga
wa dhawow markii koowaad waa ku salaay markii labaad
aha
doorashada waxay ku fiicantahay in xilligeeda ku dhacdo
haye
marka daabirka waa ugu weyn doorashada waa inay rabaan inay ka bixdaan kolba sirta ay meel ka soo galaan doorashada
waan gartaa arrimaha loo aaneynayo maxaa ka leedahay in dib loogu dhigo doorashada sida dhaqaale la'aanta COVID-19 BBI
dhaqaale la'aanta ma jirtay meel baa lagu hawlayaa waxaan waa wax sodo maraal la saarayaan wax walba maraal la saarayaa waa la qaraayaa qaaway barsada inay waqtigeeda ku dhacdaa adeer ila wanaagsan
waan gartay
in badan oo ku salaamaya suldaan
aad baa maasanta mid lamid aan hawada ku soo marinaya abdi xagadheer oo nagla soo xiriiray waqtigeeda ku dhacda ayuu yiri xigahan siinaya halo ustaa fm
halo salaamu calaykum
waalaykum asalaam waraxma
marina soo laabatay waaye mar labaad
waa ku soo dhaweynaya maryama mar labaad waa gartay maryama qatiga kasii baxday dhegeystaha kale halo ustaa fm soo dhow walaal codkaa sar u qaad qaasim halka ku sugan tahay hagaag codka adigoo sar u qaadaya barnaamijka u gudagal fikirkaaga inala wadaag
doorashada soomaalia waqtigii lagu soon lahay waxaan kulan karnaa waqtigeeda dhaafin
inoogu celi walaal hadalkaada
doorashada waqtigii loogu talagalay inay dhaafnaan ayaan jecelnahay
inay dhaceen ayaa jeceshahay oo dib loo dhigo
maya
in waqtigeeda ku dhacda ayaa rabtaa arrimahan loo aanaynayo in dib loogu dhigo maxaa ka leedahay oo xal u ah
arrimahaasi doorashada waqtigii loogu tagay deegaan doomarta wax baadisa mara waayo waqtigii loogu tagay inay dhacdarna covid 19 meed qaribkarib haqa rabi maanka doomara meed qariba haqa raba waqtiga harmay maya doomarta
waa tahay waa maasan dablaal dhegeystaasi wuxuu yiri covid 19 wuxuu soo qaribi karo waa qaribe doorashada yuu naga qaribin sagaalkaan iskugu imaano sanduuqa hagaag dhegeystaha ugu dambe ayaan siin doonaa fursadda gabagabadii ee isu soo gaarnay hal daqiiqa ayaa inoo harsan dhegeystaha ugu dambe iyo fikirkiisa haddii aan soo qabto halo ustaa fm
mukhtaar
mar labaad dhegeystaha ugu dambe ayaa tahay adigoo soo koobaya fikirkaada inla wadaag
walaalow macnaa horta xumayna dhegeystayaalka taakwaas ku raaceen hal nin iska ma fahan
haye maxay isku raaceen walaal
inaad doorashada waqtigeeda ku dhacdo
balse kuwa ayaa ka soo horjeeda oo horey uga qayb qaatay barnaamijka oo yidhi doorashada waqtigeedii ku dhicin
barnaamijka cabdi waa uu hal nin sidii dadka kale inta kale iskugu raaca sidiin xumayna kenyan saas inay iskugu raaci doonto
haye
marka d d i na una hadda naqaanta d d i nagu arayno d d i inay melmeli doono jeclah
haye
marka waxaan leeyahay kenya kale saasa isu raacdi wax kaloo waddanka ninka hal nin oo shaksi ama laba nin ama saddex nin oo shaksi waddanka yani khalaas inay jimiyaan tan u leh arrintooda inaa lagu jiri doono umayna walaal saasay waddanka waqtigeed doorashada ku dhici doontaa
waa tahay aad baa umahadsanta walaal dhegeysta ugu dambe fursadaan siinayo ahaa iminkane qodobada warka ugu waaweyn ayaad dhegeysanaysaan
soo gudbinta qodobada warka waxaa kuu suurageliyey bangiga d ib bangiga d ib waa bangi dhammaystiran oo ku siinayo adeegyo waafaqsan shareecada islaamka haddii ay noqon lahayd mid ganacsi iyo mid adiga ku khaas ah
qodobada warka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir ku saabsan horumarinta luqadda carabiga oo lagu soo gebagabeeyey gobolka xeebta ee gaar ahaan ismaamulka mombasa. Waxaad kaloo maqli doontaan dad shacab oo lagu abduubtay gobolka sool iyo faahfaahin laga helayo, sidoo kale gaadiley banaanbax ka dhigay magaalada dhuusamareeb. Qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan waxaad dhegeysan doontaan koorsheegtadu markay soo dul istaagto kooday qadar 30 daqiiqo ee duurnimo.
Waa bangi ka tirsan bangiga islaamiga ee magaalada Dubai. Laamaha kala duwan ee bangiga waxay ku yaalaan dhismaha Upper Hill ee xaafadda Upper Hill, dabaqa Goodman Towers xaafadda Westlands, dhismaha Baywood Kilindini Mombasa, Mega Shopping Mall Isli, iyo Suxufi Plaza Bondeni Mombasa. Bangigu waxa uu ku siinayaa adeegyo waafaqsan shareecada Islaamka oo dhammaystiran, kuwaasoo ku dhisan hannaanka wanaagsan ee bangiyeynta. Waxa uu bangiga diiradda saarayaa inuu la saaxiibo macaamiisha si ay macaamiisha u helaan adeegyo waafaqsan shareecada Islaamka, isla markaana ay gaaraan waxyaabaha ayaga aadka u khuseeya. Wixi faahfaahin dheeraada, fadlan booqo laanta kuugu dhow ee bangiga DAP. DAP, bangiga DAP Kenya, habka wanaagsan ee loo bangiyeysto.
Waa dhegeystayaal, qaar ka mid ah qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka ay ahaayeen iminkana gabagabadii aan isu soo gaarnay dhegeystayaal. Barnaamijka hogaan kasta gabagabadiisi arrimaha dalka oo maanta nagu hadlaynay doorashooyinka ama arrimaha doorashooyinka iyo in dib loo dhigo, dhegeystayaal dhowr ah ayaa fikradahoodana la wadaagay. Wallow markaasi ay kala aragti duwanaayeen qaarna ay sheegeen inay tahay in doorashada dib loo dhigo sababo la xiriira dhaqaalaha iyo waliba xanuunka COVID-19 iyo BBI awadeed iyo sidoo kale qaar sheegay in haddii dib loo dhigo qalalaasa iyo sidoo kale wax isdabamarin ay markaasi meesha ka dhalan karto waa maasan yihiin dhammaan dhegeystayaasha fikirkoodana la wadaagay anigoo amsa ismaaciil iyo barnaamijka idiin daadihinaya sidoo kale idiin soo saaray halkan idinkaga farsameynayay tan iyo kulanka xigo dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaasi nabadgelyo waxaa goor dhowna dhegeysan doontaan barnaamijka madasha ee qisooyinka